lazi. Toka mpenzi, ulipoondoka, naonekana mshenzi, washikaji wananicheka. Nimebaki lonely, misi na pakwenda. Please come and hold me, nataka tuwe together. Wendo wangu na kuaminia, bila wewe nitaangamia. Usinifanye chizi wa mapenzi, mimi kaja tu kukuambulia. Wendo wangu na kuaminia, bila wewe nitaangamia. Usinifanye chizi wa mapenzi, mimi kaja tu kukuambulia. Come back, come back, usiniache. Come down, come down. Come back, come back, usinibwage. Come down, come down. Na kuitadia wendo wangu wa kuziba pengo, wa kuziba mwanya na kufagilia. Na mwingine wa kuziba pengo, wa kuziba mwanya na kuitadia. Wendo wangu wa kuziba pengo, wa kuziba mwanya na kufagilia. Na mwingine wa kuziba pengo, wa kuziba mwanya. Wendo wangu kipenzi oh, niko mbali na umia roho. Usiniache nitange kwenye nyumba ya mapenzi niame. Au kwa vile mimi sina do, ukamwa uniumize moyo. Mateso yako punguza, machozi yangu pangusa. Come back, come back, usiniache. Come down, come down. Come back, come back,
come back,
usinibwage. Come down, come down.
About you, but maybe just not for me to care. Make it for me, the boy.